Bien amba, Eviana vie Uganda.
Kusha say drama bar.
Bien amba, busy na bicha. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachilichitia. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachilichitia. Jagala kunyomerwa, jagala kuchikuba, jagala kunyomerwa nice. Jagala kunyomerwa, jagala kuchikuba, jagala kunyomerwa nena romance. Money money evidence upending a mudola. Ebyana bisina laba laba obye mola. Haja tibibuza bamupereka soda. Sinam inuk benova. Public enemy nena romance. Bushi made in every boots evisigate mumbuza. Banote baba busa towa itawa wenga. Sinam inuk benova. Izi nandawa vili muhoda Chuku andawa chiri muhoda Ashoti nigga that's all commander Prince on music, we are mad. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachirichitia. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachirichitia. Bizi na viti, bikola we viti. Bikola bino, fetu kola bino. Lava vi exi we vintu noli den. Zedi nechi baby change fetu li den. Gyalo bend over. Gyalo bend over. Kuchi ne kuchi fe kukole kuchi eh. Change besi fe kukole kuchi. Gosi ganga fe kusine kuchi eh. Fetu kuwa bino eh. Nyigo kukute viriko, ulira echo. Abana bazina balina big booty nash. Vibe ziri high balinga bakubito chitoko. Uzale na chai ya gamba chipsi na koko. Neo kereko bamba kuwe nguriko. Katike kasera shoti nangi tabukeko. Emangu ute mike anti mbela kati. Sawa ya chidanso logwe tonji mya matagi. Simude helicopter time to fly. Iwa ex chiri chichamba wadeka high eh. Time to kurai, atenga, ngezeke Dubai. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachirichitia. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachirichitia. Kaboom, Eastern we are mada. Kuche se pro, you are mada. Apa buriki enemy, management, gang. We lead, we side up. Niko 40, boka sacha soldiers. Basa. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachirichitia. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachirichitia. Mnyigo sawa yangu liko twenyigo. Mnyigo sawa yangu liko seleki tachirichitia. Mnyigo sawa yangu liko Mnyigo sawa yangu liko seleki tachirichitia.